DatimSafi.com.
On fire, Yanga on fire, on fire, Yanga on fire, on fire.
Pacheco Mirundo,
ukiona Yanga iko uwanjani nje tuko mashabiki. On fire tunawasha moto pande zote tuko fiti. Kawaulize tukila kona Afrika mashariki. On fire sisi ndo dawi bora tena lenye ushawishi. Acha tutambezi wanachama tena tumejisajili. Habibi unasubiri nini, nenda ukajisajili. Tukiona kijani na njano tunavurugwa akili. Linapokuja swala la Yanga tunaga ubahili.
Iwe Dodoma twende, Kigoma twende, Zanzibar twende, Yanga daima mbele. Hii on fire, Yanga on fire, on fire, Yanga on fire.
Magoli, haya mechi magoli.
Tumeanza mapambano toka 2019. Wisofika Navarro yeye ndo kaanzisha hii vita. Waya digital manager Hamduni Yanga pokea sifa. Hawaamini macho yao, leo kisoda kimejeza pipa. Oya mlete David Mseti, huyo ndo mwenye kiti. Ali wa Liverpool yupo ngangari na yupo fiti. Sauta mwambia nini, Hamza mido ya shikiki. Yani vibe tu, amasa zaidi Resaba City. Huku tu Yanga on fire, semaji ni Huseni Mtitwa. Katibu Veisali on fire, unaiwakilisha. Mima na Getruda hawashikiki, wamechizika. Chibidu waziri wa maji, wanakuleo kwa chimbika. Iwe Tabora twende, iwe Mwanza twende, Mbeya Arusha twende, Yanga daima mbili. Hey.
On fire, Yanga on fire. On fire, Yanga on fire. On fire, Yanga on fire. On fire, Yanga on fire.
Hongera kwa engineer, raisi wetu, wapinzani wanatubu. Huyo semaji alikaa mwendo anazidi fanya vurugu. Pongezi kwa wanachama wa on fire. Hii on fire ni moto kuotea mbali, tunazidi kwa sulubu.
On fire vibe tu,
vibe tu,
yani vibe tu,
vibe tu.
On fire vibe tu,
vibe tu,
leo vibe tu,
vibe tu.
Ngoma kali kutoka kwa DatimSafi.com.